got a gwan.
It a bless.
She got a gwan. She got a gwan.
Titties or tatties, baby.
She got a gwan.
Awe, mama eh. Mite fundi nyuki na nimechuma kawa. Awe, mama eh. Nikifuma mtu hani wala inawa. Mefunga namba kwa kosongei. Kama ni biza nishafika bei. Nakupeleka koko Sunday. Mtoto mzuri wa Masaki obey. Umesema unanipenda,
I know.
Kulali bila kuniona,
I know.
Umesema unataka uwe wangu,
I know.
Umesema kwa lolote umeshamua,
I know.
Kwa tegito kulu ugali wa kulu mangia. Ae na moka,
she got a gwan.
Mama na moka,
she got a gwan.
Ae na moka,
she got a gwan.
Mama na moka,
she got a gwan.
Unanifanya nitembe mabonde, nitembe milima, hakuna zaidi ya
alo.
Unanifanya nivuke majabari, misitu na bahari, hakuna zaidi yako.
Adona kimkuta chumbani na kanga moja. Adona havai shanga nyingi anava moja.
Kama ningekuwa na uwezo ningetengeneza chombo nikuhamishe sayari. Kama ningekuwa na uwezo ningetengeneza chombo tukaishi ndani ya bahari.
Mefunga ramba kwa kosiongei. Kama ni biza nishafika bei. Nakupeleka koko Sunday. Mtoto mzuri wa Masaki obey. Umesema unanipenda,
I know.
Kulali bila kuniona,
I know.
Umesema unataka uwe wangu,
I know.
Umesema kwa lolote umeshamua,
I know.
Kwa tegito ugali wa kulu mangia. Ae na moka,
she got a gwan.
Mama na moka,
she got a gwan.
Ae na moka,
she got a gwan.
Mama na moka,
she got a gwan.